onya sae oi boy bombo se se niewe ese yaito ni nje tomo ba komwa onya sae amanyira nomuya o se se nie nomuya o se se nie nomuya
samsa ki for the emperor in ilagi jana kutoka Murang'a Yesu ni hero alikonka from Azilo alizaliwa kwenye meja sio dani ya keja siki na herote wakelijua alikozaliwa wake kampu mumata na hiyo rete bila yeye kuwa rata juu aliwa mchaga patigoni mso alitantebo ikabak Jesus Christ yende kusema so niko free hata kasi na degree
happy birthday
Jesus
happy birthday
tunakupenda zaliwa kwako kwetu pendo twakupa sifa mtima kwange unakuimbia mami wange na furaya moyo kwange unasherekea jagala kuvera noli
swali moja kama si Kristo kuzaliwa hii siku moja sisi wanadamu tungepata wapi ukombozi mashariki magharibi njoni tushangilie kaskazini kusini njoni tusherekee kaskazini kusini njoni tusherekee
Christ kazaliwa today that's why we are celebrating kwanza kwa zizi la ngombe haki you're so humble na hakuwa stubborn after he was born eh hey, ndo maana tukwabudu tukusujudu Tokuwa budu Tokusujudu